bana hinkwavo va lavula hi makhwiri kasi hina hi vulavula hi yona 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 yona
Cosele, 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 cosele.